Just a made this.
Hey, Sugar Ridge Amani. Already know what the time it is. Listen, lie. What up?
Niggas step up, both me na Jason. Wanna head goes na make moves a paper. Generation ya Netflix nembesha. Wanna hip hop.
Wanna suka, wanna pepper, waki tuona boy. Wanna ruka, wako happy, wako tuna joy. Wanna jua, sindo wale, maba zenga boy. Hila zima, niku tesa mpaka kesho yao. Hey, kitabidi maombi walai, ni simba wa yuda nilishe lie. Kombi noma jamwezi deny, na leo tuko fisho kasuji na tie. Tuko wera tuchoki kugrind, mnabonga na tuwezi wa mind. Tunazidi kuchana ma rhymes na short tukipiki tabamba design. Nikitoki takuwa nimetoka na nyuma nikirudi sitakuwa ni makosa. Hii ni baraka mtu wangu sio chocha na leo lazima watanicheke nikikonka. Toka zamani nimekuwa nikichora vile marapa wenge nitakuwa na watocha. Wananijua mini player kanisoka na bado nina move zile kali bila kosa. Hii lazima mcheki kwa TV, mipa zenga sichomangi CV. Hii ni passion naongeza na BD, alafu kagrami itashinda na BT. Paparazi wapige mapicha waweke kwa Insta tupewe masifa. Alafu ya fala kingoja ni shuki ya suwa nitakuwa ni kiploto mamika.
Step up kwa both me na Tessa. Wanna head goes na make moves a paper. Generation ya Netflix nembesha. Wanna hip hop.
Wanna suka, wanna pepper, waki tuona boy. Wanna ruka, wako happy, wako tuna joy. Wanna jua, sindo wale, maba zenga boy. Hila zima niku pesa mpaka kesho yao.
Yeah, still on grind kazi kama kawa hizi pande kutafuta ngando sheria before upate. Studio type binadamu ni wanyama watakupiga ngamateke kukuambia sante. Mindyo sayi yule kidana kitana anafanya mkuse kusikilize hizo nonsense. Zenye madapo wamekua kiwapatia na kwanza disia watanela jela kama vibes gutted. Yeah, bado nakumbuka zile siku kuishi likuanga ni terrible. Waliniteka madafiki wakini kula kiakili ile vako ya cannibals. Kushigeto huku sinitiki zile mlima nimevuko na rudishia santi go. Kwa sasa ningekuwa nimesha kufa lakini akanikumbuka wezi kubali mini fall. To all my haters in your marathon from sasa mpaka infinity. The god of flow amerudi wafuasi itabaki wa mengi ya msikiti. Na hisi rap hii ni movie ya cinema itabaki sakitikiti. Ujisunde fiti kwa kiti ni kwenye jevenye na funga dude kata kiti. Yeah, kudoga mna droga lakini for real mna bo. Mekosanga slogan kazi enyo ni kufikiri anga warembo na do. Ngoma zenyu ni mboga ni kija na sembe na zikulanga bila folk. Elai kutoka kitambo ni kiwasili wana hepa they already know.
Just a made this.